Ekabe wampona na, ekabe wampona na. 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 Kea tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. Ekabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Kea tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. Ekabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Bare mathomo wa botlhale ke go boifa morena. I'm truly devoted and no doubt in your strength. When my mama left you took the pain that I felt. No mizin tos beta gotas logos beges. Satane maga figa babu logos lamule. No maso gumnyama babu logos tanyise. Sitembele guwe baba stelo fulinze. Baka mami kwa kumtali wami. Stelo fulinze la baba. Rako pali seri fela lekhanya.
Wrote this in the dark, in the middle of night, asking the Lord to please show me the light. Kumnyama kulelizwe no Satan uzipha amandla, prayer is our only weapon to fight. I'm Dr. Kaya, wipe your tears, everything will be right. Long as you trust and never doubt in his might. They can try to drag us down, but he'll never let us down. I can feel his hands holding us tight. Menutembele kuyo mufuna ukuphumele, menuthandazo mufuna ukubona inkulule. Ungahlela abanye umono zosithelisele muva mfana hlala emkhulekweni nawe lizwe lakithuku. Loku yehlu loku nyuku loku ngena loku phu. Ngalingo phela umoya dala feze kamaphu. Gimme now akunamehluko mdanse kayo sithanda sonke unkulunkulu. Danse kayo sithanda sonke unkulunkulu.
Ekabe wampona na, ekabe wampona na. Ekabe wampona na, ekabe wampona na. Ekabe wampona na, ekabe wampona na. Ekabe wampona na, ekabe wampona na.
Kea tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. Ekabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Kea tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. Ekabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo.
Ekabe wampona na, ekabe wampona na. Ekabe wampona na, ekabe wampona na. Morena wampona na, morena wampona na. Morena wampona na, morena wampona na.
Kea tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. Ekabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo. Kea tlase le hodimo, hara mafifi ke tlatlatsa le masimo. Ekabe wampona na hodimo, ke tshepa hore wampona na hodimo.